on, man. Nataka nisikie hii. Soma hiyo. Wewe mtu mkoo wewe. Njoo huku. Nataka unisomee hapa. Hii ni ngapi hapa?
90.
Hii ni ngapi hapa?
9.
Hii ni ngapi hapa?
90.
Soma hiyo.
9.
Eh, chikichi chikichi chikichi. Eh, sukuma ndani. Eh, chikichi chikichi chikichi. Eh,
hepi yakele mbali.
Eh, chikichi chikichi chikichi. Eh, sukuma ndani. Eh, chikichi chikichi chikichi. Eh,
hepi yakele mbali.
Bado liko fit fit twende mbele. Isi. Hold on. Wewe ndiye injinia hapa. Sasa kwanza kuniambia vitu vya kichwani hapa. Habari imekwisha, anaibisha, anayesema kwamba mkuu unachozungumza ni cha kijinga jinga sana, nyosha mkono, jifanya unajikuna. Alafu uone, jifanye tu kama unajikuna hapa. Engineer, soma hiyo. Hawezi kusoma ramani hapa, hawezi kutuambia kwamba size hii ni size gani. Angalia huyo huyo engineer, huyo ndio huyo hapa tunagombana naye hapa, atakuingiza mkanga hapo. Tatizo ni hili. Itakwenda jengo litajengwa litapiga crack. Ndio kizaza kitaanza hapa, alafu ndio tutakibizana huko ndani bila mpangilio. Eh, eh, sukuma ndani. Eh, chikichi chikichi chikichi. Eh,
hepi yakele mbali.
Eh, chikichi chikichi chikichi. Eh, sukuma ndani. Eh, chikichi chikichi chikichi. Eh,
hepi yakele mbali.
Nataka nione watu wangu, mtu wa Mungu, wanakaa katika nyumba nzuri. Mamlaka hii inaitwa manispaa Tabora hapa. Cheo kinachofuata hapa tutaitwa jiji. Na tukiitwa jiji maana yake sisi tutakuwa ni sawa sana Toronto, ni sawa sana Montreal, ni sawa sana Kobe, ni sawa sana Tokyo, ni sawa sana New Delhi, ni sawa sana Mexico, ni sawa sana Johannesburg, Nairobi na Dar es Salaam na Khartoum.
DJ Summer Teaser.
Pigeni maombi, mtuombe. Mimi nikienda kule mbele nitakwenda kutumia sheria. Sukuma ndani bibi harusi, sukuma ndani bwana harusi, sukuma ndani mkara, sukuma ndani na mchungaji aliyefunga hiyo ndoa, sukuma ndani. Eh, chikichi chikichi chikichi. Eh, sukuma ndani. Eh, chikichi chikichi chikichi. Eh,
hepi yakele mbali.
Eh, chikichi chikichi chikichi. Eh, sukuma ndani. Eh, chikichi chikichi chikichi. Eh,
hepi yakele mbali.
Wewe mtu mkoo wewe, njoo huku. Ngapi huko? Soma hiyo. Engineer, soma hiyo engineer ule. Yeah? Kwenye karatasi imeandikwa ngapi hapo? Dr. Kamba, angalia hapo. Hii ngapi? 15. Hii. Soma hapo kwenye ramani inasema ngapi? Soma hiyo.
Hit up on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Audio Man, and Vimeo. DJ Summer TZ and on email at DJ Summer TZ@gmail.com. The ever blazing DJ Summer TZ.